doradii wayba sheegtay in howlgalladaasi hub al-shabaab kula wareegteen hubkaasi inta la ekaay markii lakukooy hub kula wareegista isin hubka kula wareegteen isin may khasaare hasin ku deeri howlgalladaasi ee isin al-shabaab hubka kula wareegteen garaday markii taas ku kooyna wayba horay ansaacideena in howlgallo ku dhan ee al-shabaab isin suubiyo haytan weli wayba kanag naga haytana in howlgalladaas wadan balse wayba dadka qaar deegaanada qaar ku jirtay dad ha ku bogtaalay kureed markii al-shabaab iyo deegaanadaasi galanta ka dhigtay marka haddii mar al-shabaab isin deegaanadaas ku saaraysan margi ha kanagada hayta xaaladda muuqato jugjug meel la roog
hora barnaamijku may isku kaalada ciidamada xafiiska soomaaliyeed iyo ciidamada nabad ilaalinta rooga soomaaliya sida ciidamada amisom laakiin muhamadun go-aaminay meel ogilaha ku bahi inay iska kandado kora waana shacabka soomaaliyeed dadaree sii kora inay ciidanka kiisho walda u kora nimankacdu kuskureebu kora mayba suubinay inay una midayna ciidamada guud ahaan waana laiska dar waana ku barbar dagaalamaa ciidamada booliska koonfur galbeed iyo militariga soomaaliyeed waana iyo si dhabeen aan la wareegaa goobagii nimanka hadowka ay shacabka ka dhibaateen waana muddi hore xukuumahii ciidamada ethoobiya binaaya ciidankana mayba surmay inimise si toose aan la wareega goobagaasi waana suurta gelli sida garasweyne oo kale mayba toos aan la wareega ciidanka xooga dalka soomaaliyeed moorgaabi oo kale mayba kasoo wana ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qeyb dareed oo kale ted madi hore ka sugunayeen adagmada ciidanka ka sugun marka meelo fara badan hadda dhantagay kora baana oo kale ciidanka ka sugun marka waxyaabo badan oo ka faraxa koriya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamada booliska koonfur galbeed iyagoo iskaalladaaya had muujiyeen waana shacabku midna dareensii hayana ini soomaaliya midnimadii la muuji waana mar walba iyo tusa ini ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ka filinyi meelo fara badan ku tirsan deegaanada gobolka guud ahaan
wayba abranka ka dhooshay in ciidanka midowda afrika ee amisom oo isin garab ku helaaseen gaar ahaan ethoobiya iyo deegaanadaas banaayeen marka hadda qorshaha ciidanka ethoobiya iyo in iyo deegaanadii hatay ciidanka xooga dalka soomaaliya galanta ka dhigan reed anka nagadan mayse kula hadleen amuurogii gobolka bakool guud ahaan iyo isku ku baheena ciidanka midowda afrika way erar kore
dareero may jiray tuulooyin amadii la cabinaayay gobolkaasna arin militariyo arrimo militariga ayadan kusayta laakiin una iyadoo shacabka badbaadiya iska jarta iyo may go-aaminay unoo maadaas la talanin saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo koonfur galbeedba miliskaalada waana shacabka deegaanadaas madi hore la sheegay dowladnimada walaayada dadkii dhaka bareero jiyo dadkii iyagoo dowladdii harahay ninkii garab jaban banaa nimanka cadawga dhibaatay in diidadii iyo may suubinay in ciidankii dadka wada dara waana la gurmada shacabkaas ciidankiina gobolkaas ka sugnin nimanka cadawgoodna sidaan arkiin sheegay walba sidahay waan dad badan war ku dili marka may dareemanahay guul marka ciidamada Itoobiya sida xuduro kale rooga way mid rooga tiyaglo rooga xeer bardeo meelo badan rooga laakiin meel ugu dhacbad bilaayay oolu maratari darti ahay malayna mayba ka dadaalnay unoo dhatan dhabaan ciidankaana inay gobolkaas la seeda waana nasiib wanaag wal wada seeda.